sui kakuku te kereru, kahi te ki te kiwi, kaharo te kahu, katangi te titi, katangi te kaka, katangi hoki nei kua, ti hei wā mauriora. He tikara me mihi kauatua ki tō tātou nei kaihanga, moana manaakitanga kuihia mai ki runga ia tātou katoa. I runga anō hoki I ngā mōhiotanga, nāna nei ngā katoa, Ngā mea kata I hanga mai te rangi tai wawe mai ki te whenua. Ā me whai kōrere au ki tōna ingoa tapu I ngā wā katoa. Tuarua, ki te whare tūnei e whakaruruhau nei a tātou I tēnei rā, tēnā koe. Ki te papaki wahora, tēnā koe, ā tēnā kōrua. Ki ngā tini mate, kua hoki ki tū ao te arai, kua haina mai te wai kia mihia, kia tangihia, kia poroporo ake tea, Haere, haere, haere atu rā. Ā, kei te tihi o maumahara tonu koutou. Ka hoki mai ngā maharatanga kia mātou huhi mai nei I tēnei rā, tēnā rā tātou katoa. Ki ngā kaiwhakawa, tēnā koutou. Ki ngā taonga, tēnā koutou. Ki te minenga, tēnā koutou. Ki a kupanaunga e mātakitaki mai ana mai runga I te pūrangi, tēnā koutou. No reira. He tika rā ka anga tōtika au ki tā koutua kōrero, ā, kia kōunga ngā reo e rua ki roto Aotearoa. Ko ngā reo e kōrero nei e au, ko te reo Māori me te reo Pākehā. Nō reira, he kaupua tēnei e tino pānei ki tā kumanawa. Engari, kia au nei I mua I tā mātou pekenga ki tēnei o ngā taumata, me timata ai mātou I te timatanga, ā, me timata ai mātou I te kāinga, ā, Me whakanui, me whakaako, me whakamana anō hoki mātou I ngā kupu I te mita o te kāinga, I te mea e ngaro-ngaro haere ana. Hiaha tēnei mea te pōrirotanga o te reo. Ko te pōrirotanga o te reo, tētahi o ngā tino raru moto tātou nei mita o te kāinga. Hauira, hoenei kupu pērā I te mane, te tūrei, te wenerei, te taite me te paraere. E hara ēnei I ngā ingoa tika o ngā rā o te wiki. Ko ngā ingoa tika o ngā rā o te wiki, ko te rā hina, te rā tū, te rā apa, te rā pare, te rā mere, te rā horoi, me te rā tapu kē. I te mea, he tikanga tā ia o ēnei ingoa. Ko te rā horoi, te rā I wāte ai o tātou nei tupuna te horoi. Ko te rā tapu I te mea, ko tēnei te rā o te atua. Te rā hei muru I o mātou nei hara. Engari, mai te kuaretanga o te Pākehā, kua takahi e rātou te mana o ēnei ingoa. Ki etahi e hara tēnei te raru nui, engari, mai tēnei mahi kuare, e ngaro-ngaro haere ana te ia o tō tātou nei reo. Ko tētahi atu raru mo tō tātou nei reo, ko ēnei mea pērā I ngā aromatawai āmotu. Ki tā te tā huhu o te mātauranga, me mātua mōhio mātaunga taiohi ki te mita o te pukapuka. Engari, he ua-ua rawa tēnei ki a mātau. I te mea, he reo hau tēnei ki a mātau. Ko aku moimoia mō ngā tau kei te heke mai. Kia rapuhia he huarahi, hei māma ake mō mātou ngā taiohi Māori te angi tū ki roto I ēnei aro matawai. Tēnā pia, me whakarite e rātou I ngā aro matawai ki roto I ngā mita katoa o ngā rohe katoa putatū I Aotearoa. Mā tēnei e whakamana ana te tāhuhu o te mātauranga I ngā mita katoa o ngā rohe katoa putanua I Aotearoa. Me hoki ngā maharatanga ki te whakatau ki a tāhi mihenare. Ko te reo te kākahu me te huarahi ki te ao tūroa o te hinengaro. I runga I tērā me whai wā e au te whakanui I te rangatira o te kāinga. I te mea, he tangata I kounga ki ngā reo e rua a tāhi mihenare. Ā, he arero hiriwa tōna mo te reo Pākehā, anō nei he arero paunamu tōna mo te reo Māori. He tangata nanakia a tāhi mihenare ki ngā reo e rua. Ara, tērā kupu te nanakia, ki etahi atu iwi e hara I te kupu pai. Engari, kia mātau o ngā puhi, he kupu kīnaki I te pai o te tangata. Nei rā, I tauira o te whakamahi I o tātou nei kupu o te kainga. It saddens me deeply to know that we live in a country 177 years after our founding document was signed, that little progress has been made to help the growth of two people as one. Almost two centuries after Hobson stated proudly, Hewi tahi tātou, and shook the hands of those rangatira who agreed to this treaty. The declaration by Hobson that we are one people was the beginning of the laying down of ideology of assimilation that would therefore dominate colonial policy well into the 20th century. In school, we are taught pre-colonial and post-colonial histories separately. The key factor in both these histories is Māori. Therefore, by New Zealanders becoming proficient in both languages, it is the key to merging the two into one. A recent survey at the beginning of the year by the Auckland University of Technology shows how attitudes towards te reo Māori are changing. Both Māori and Pākehā believe that te reo Māori is an important national identity and should be compulsory in all primary schools. This is what people want for their children and their grandchildren, said Professor Tanya Ka'ai of the Auckland University of Technology. Recently, I stumbled across a YouTube makeup tutorial by a young Māori blogger, totally into their Māori. Personally, I don't have any interest in makeup tutorials, per se, but it was because of her use of te reo Māori. I didn't actually care about what she was doing in the makeup tutorial, but through her use of te reo Māori, I was captured. It is through the wisdom of Nelson Mandela that I am able to comprehend why I was so engaged in this tutorial. He said, and I quote, "If you talk to a man in a language he knows, that goes to his head. If you talk to a man in his language, that goes to his heart." Maybe that is why I was so engaged in the video, to know that our language is going to be revitalized in the 21st century with the help of technology warms my heart. I will now leave you with a quote by Napoleon, a man short in stature but tall in authority. A person with two languages is twice the man, and I leave the stage today knowing that I must be therefore twice the woman. Tēnā koutou, kia ora mai anō tātou katoa.